ሆገናን ፓርቲ ሞርሚቱፍ ዶርጎማን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ጉያ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ቢየቲ ከቦርዲን ፍለኖ ኬንያ ለፈካይ እንፍረዱ ጀረኒጅሩ ቦርዲን ፍለኖ ቢየቲ ከሌሳ አከበክሲሰት ጉያን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ኬንያ ኦንኮሎሌሰ ኡፉጀቹን ኦንኮሎሌሰ ኩዳቶር በበረኩመ ለማፍኩዳቶር በገጌ ሰሙ ፈከጅሩ በክሲሰጅራ ሚስተር ኦዲንጋ አንገሩ ቦርዲን ፍለኖ ጉያ ፍለኖ ካና ካውሳዱረ ንወሊን መሪያቹ ቱረቱረ ጀቹዳን ሞርሚሳኒ ደገስሳን ጋልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራጋባ ሰርገ ቀባ ኩኖት
ኢፍሰ ቦርዲን ፍለኖ ኬንያ ከለሰባ ሴንፍረሎም ፕሬዝዳንቱ ማብየቲ ኢርዴ ቢያሙፍ ጅሩ ኦንኮሎሌሰ ኩዳቶር በበረኩመ ለማፍኩዳቶር አከገጌፈሙ ሂማሜት ቱሬ ሙርቴ ከነላልች ሱዳን ሐራዱርሳን ፓርቲ ሞርሚቱ ኦፊ ድርጉማን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ጉያ ከነ መከነ ሞርማኒሩ ራይላን ሐራ ኢፍሰ ሳኒቲኒ ቦርዲን ፍለኖ ኬንያ ዮጉያ ከነካው ስለ አከሴራን ካየምት ኑኒ ማሪያ ነጀረን ከናፉ ሐለ ጅሩን ኡቱ ዋንት ቶኮ ኢንፎ የን ዮአመስ ፍለኖ ኩንርዴ ቢታታይ አከፍለኖ ቸተሱማ ረቴርማቹ ዲሰን ቤክሰን
Then the Electoral Commission did not see fit to consult the stakeholders for the
board in Flano kun yogu ya Flano kan lafakaw qamule dimmi murten kun san lalatu walin imarenne murten kun haga serabiyetti tufachuti malif kan andura aka boardichi wada nu fi party jubilee fi senatoretti murten ilalatu hunduma aka nun maretunu time wantrefim kunis guyyaa filannu murteessu qofaa yoo ta'u intaane filannoo dhumti kamiyyuu akkamitti gaggeeffamu akka qabu waan jedhu of keessaallee ni qaba. Egaa kun hundumtuu otoo hin raawwatin kaleessa Mr. Matiang haala barattootaa sababaa keessa galchuudhaan akka filannoon kun onkoloolessa 17 asitti gaggeeffamu jedhanii dubbatan. Kana jechuun murteen kun akkasitti akka murtaa'u kan godhe paartii jubiliiti malee boordii filannoo biyyoolessaa miti jechaadha.
Gaggeessaan dhimma keessoo keenyaa Piroofeser Fred Maitang filannoon kun qormaata barattootaa onkoloolessa keessa gaggeeffamuuf jedhu faana akka walirra hin buunee fi kan isaan boordii filannoo keenyaa akka filannoon lafaa deemuuf jiru kun walakkaa onkoloolessaatti gaggeeffamu kan gaafatan. Raayilaan garuu dubbii isaanii irraatiin filannoon kun gaggeeffamuuf wantoonni sirra ta'uu qaban utuu hin sirratin filannoon gaggeeffamu hin jiru jedhan. Kan isaan akka sirraa'u gaafatanis paartiin isaanii mirga kuusaa odeeffannoo yookaan servarii boordii filannoo ilaalu akka argatu darbees meeshaaleen boordiin kun filannoo kana gaggeessuuf fayyadamu lafa akka sirriitti sakatta'amanii fi hojjetoonni hojii akka boordicha keessatti hojjetan jedhan akka seeratti dhiyaatan kan dabalatudha. Lakkoofsi hojjettoota boordii filannoo keenyaa seeratti akka dhiyaatan raayilaan jedhanii jaha yoo ta'u isaan keessaa tokko sadarkaa hojii raawwachiisuu irra kan jiranii fi itti gaafatamaa dhimma teeknoolojii boordii filannichaas kan dabalatudha. Gaggeessaan boordii filannoo keenyaa yoo ibsa kennan eeggadda abbaan alangaa biyyattii hojjettoota boordichaa irratti filannoo gaggeesse yoo akka isaan keessaa eenyu irratti iyyuu argatee tarkaanfii irratti fudhatu jedhaniiru. Haa ta'u malee har'a ibsa raayilaan kennaniin booda boordichi deebii hin kennine. Miseensonni paarlaamaa biyyattiif dorgomanii mo'atan ka paartii jubilii duuka jiran garuu guyyaa filannoo pireezidaantummaa biyyattii ka boordiin filannoo keenyaa kaa'e kana akka fudhatan himaniiru.